Yo Studio Tamani, Kede Kabaruji Amen, et Fulfulde.
Sakirabe hedi be onen e jam hande altinere sappo e jenayi lewru septembre 2016 Ousmane Niall Boulou wonɗo kabaruji ɗo seydu mbo wonto ɓoggi janɗo to gollirde mali daranide ndiyam meje nde holli wiide dow RFI toɓoji ana mbawi torude motti maayo godu ndiyam mum ana wawi hewde fa waɗa bonanda laamu koye moftiɓe kolli wiide ndiyam maayo ngo ɓeyde ka wattade laato bonanda e wi wotanaɓe ɗoɗan wonɗo hulɓinaki sahgol majjam jam warti hannden kiddal caggal baasi gaɗɗo hakkunde sema e plateforme intachide hedde kiddal nana yimɓe gennidi ana kuuli paadi baasi o fuɗɗata kasin fuu e tawede ɓe gondi e golleji maɓɓe iwde sukaɓeɓe lebbi jeego yaade duuɓi joyyi ley temedere fuu ɓe kolli wiide sappo e ɗiɗo ɓeta fo woni muɓɓen ɗo mali ɗo ley mali e mangal mudu fuu ɗum wodani yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi hannden bisimilla moɗo heeɗade studio tamani motti toɓoji ana mbawi wadde bonandaji ɗum wonno ko gollirde mali daranide ndiyam meje nde holli wiide dow RFI maayo godu ndiyam muɗum ana wawi hewde fa ƴaɓɓito bale daraniɗe neɗɗakuɗe ana kuuli pat yimɓe ujunaji keɓatore muɗum fa keɓen faamu keɗoɗen Ousmane Dikko
e wi o cha ana ɓuuri ujunaji capanɗe jeegon neɗɗo ɓe torra warata hewtade batte natugol ndiyam le tongande muɗum sakitande nde gollirde daranide kabaru neɗɗako lemal ɗo andini ɗum ila warali fewde e kutteji gaɗoji banggal natugol ndiyam e wi gollirde daranide kabaru ndiyam kutteji ɗi ana tongi e natugol ndiyam le maayo ɓaleyo ngo batte toɓoji le balɗe sappo gareje ɗe seni ana heddi teeɗa muya ana hani heedande maayo ngo région motti gonɗo wuddu leydi meɗen ɗo maayo ɓaleyo ngo seekata fawarde e dow maayo ngo ɗo golleji awgal kañi e demal fawarde e margol dabaji e julaku fu godi fuu ana kani jertanede e wi osha se ndiyam naati kasindine neɗɗaku aɗa mbawi tiiɗorede nde holliti ñamri fawarde e kaake ana keesana dabare muɗum e wi juɓɓinowo golle nde gollirde daranide neɗɗaku e ley ko RFI Martin Kumpa
wotana moftiɓe kolli wiide ndiyam mbaayo ngo ɓeyde ko sakkiti joni ɗum ka wattade lawto bonanda ley nokku o wi wotanaɓe weɗoɗan wonɗo hulɓinaki sahgol majjan kaɓe kolli wiide yimɓe ana kaja ndiyam ceeniɗam cellam kañe guura ley nokku maɓɓe ɗo o Issa Fagaba Sisogo haaldi e téléphone Garba Sama Seku jokko maire mofti keɗe ko haali dow faccitan Ousmane Dikko
joni nde kalɗamen moɗon ɗo mi yiyali fi ko waddata kulol batte natugol ndiyam ley commune motti o ka mi yiyali kutte fuu bawɗo waddande yimɓe kulol e ley faamu an ka mi yiyali yallah hono mi taykitike natugol ndiyam e ɗi wattuji takitiɗi batte toɓoji gonga ndiyam ka gabbi ila hitande 1994 mi seedaki hono ngol natugol ndiyam hande nde gonɗen ɗo yala yimɓe wonko kasindini ha sinni ko yimɓe kasindini ana heewi ka wana hono ko yaawi yimɓe ana kaaja faaɓede batte hono no leydi ndi wori ni fawarde eno ngallure motti nde waalori ni yo ɗum ngallure wonde wuddu leydi meɗen fawarde e tiiɗallaji gaɗɗuɗi ila hitan 1992 fa hannde ana taykita tiiɗallaji ana motti yallah hoɗum woni ha sinni ko yimɓe kasin dini jaati ka fuu e dow kabaru nguure cellal fawarde e ndiyam ceeniɗan tongi
fa ɓeydoroɗon famoɗo mbawa ƴewɗi kabaruji fuɗɗo ɓe mbala men page Facebook et Twitter studio tamani jam warti hannde kiddal caggal baasi gaɗɗo hakkunde guɓal sema ngal e plateforme ngal to intachdate hedde kiddal nenno fayse yimɓe ana kuuli paadi baasi o fuɗɗita ana gondi wadde golleji muɓɓe keɗe ko Alhousseine Abbatoure haaldi e téléphone neɗɗo kiddal goto biɗo paadi inde mo haale dow faccitago mumin sende bo
wattu joni kulol ana lekkidal ka yimɓele ana kinni golleji mu seeɗa seeɗa yimɓele ana kinni golleji mu bowa naaji luumoji udditi gollirde entreprise ngaji e ONG ngaji dum udditi yimɓele ana kinni golleji mu fey so tawe ɓeɓele kulol min puɗɗi wowtirde ɗe kulleji e wi won yimɓele laamu ana hani fiide dabareji kambarbasiji ɗi saabe de coggu kulleji honno attay e cigarette ngaji ana wondi e ɓeydede ka ɗum yo tawede baasiji ngaɗi kutteji mu fewde e gonnaki fawarde e keɓal région
walde hakkunde guɓe ɗe fuɗɗiti tawene golleji fedde jokkinode kaldal algé ngal ana hani ɓantude alal baare nde bamma ko guɓe ɗe ɗiɗi fuu ana kani hawde ngal kawrital kesal fedde nde ley adnaru ndu fuu mari ɓuri nannede essence ji ɗi gaalji ɓe nodde sufoɗɗi won ley mum ɗum wonno ko gollirde amas pif waɗi batumu beetaku o fa famina yimɓe fa martina yimɓe kumpa kabaru muɗum Aissatou Kanté ha landodiri e madame Bari Aminata Touré hoorejo gollirde nde keɗe ko haali dow faccitago Ousmane Dikko
leleede meeɗen ndi ñawuji kewɗi ana ɗi yimɓe annda sababu mum en. Tiiɗalaaji ana heedi ñaw buuce fawarde e ñawuji cancer gonduɗi ɗu e yaarude yeeso. Nde men ɓanti hono ko ONG Suisse Public Aid andini ko ɓe Marti Kumpa hono adadu sitti gonɗo e ley essence ji limali ɗo ana ɓuri ɗi leyɗe goɗɗo ley aduna fuu yonde. Eko yamira jaati ley aduna ka ɗum haana ɓurde pipim temeɗe ɗiɗi ka ɗo mali ɗo yo ujunere woni ko yamira ko haanaane. E ley luumoji aduna ɗi fuu yo pipim tati e ɓuccanɗe temeɗe jetti goni jamiraaɗi. Nden noon e ɗum hulɓini hannde ko tonga ko yo caggal lugaaji kewɗi ley région Sigaso kañum e Bamako ɗo waɗi. Nden noon mbiɗen jogii dalila hono ko sitti fawarde benzen fuu ana e ley ƴiƴameeji gadooji du ñawuuji ana horsi ko mina baali haalanana en ɓe mi Martine Kumpa ɓiɓɓe Mali. Min jeertina du gofanoa o fa wayrita hono kabaru muɗum yalla yalla yimɓe ne mbawa fofude henndu seni
le Mali ɗo le sukaɓe temedere fuu sappo e ɗiɗon rafu woni muɓɓen ƴiwde ɓe lebbi jeegon yahde duuɓi joyi. Le ɓen a tawan ɗiɗon ana torri fa sanne ɓe guuretori fa sanne rafi guuretori fa sanne. Mali du fuu ɗum wodani gollide Sénéc nde fuɗɗi kawrital mum beetako o kañe daraniɓe kabaru guure fa ɗi tiɗallaji keɓene jogala. Keɗe ko landirimi e Seydi Baba Taraware hoorejo Sénéc dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou.
La malnutrition aiguë globale chez les
bangal sukaɓe jogoɓe hakkude lebbi jeegom e lebbi capanɗe joyi e jeenayi sappo e ɗiɗon dow temedere fuu ana gonde e rafi guure ko taton dow temedere ɓuuri fuf nawde. Rafi guure o ana heeɓe e ley guure kañe e galluje fuf ko famminaka e kabar muɗum yo ko rafi guure o ana ɓuuri hewde e ley région ŋaji ɓurɗe jogade keɓal. Sababuji ɗi ka ana kewi eɗi gondi ɗum e kasaraji banggal heɓande ɗum dabare ko heewi dawrama. Min wawi mattirde on Kumpa heeƴo golle mo leydi ndi ɓami tumtanowo hoore kabar guure hakkude hitande 2014 e hitande 2018. Bangge goɗɗo ɗum kulle kewɗe ana ñaki goɗo heeƴo kamara ɗum ana hani ɗum sembinire ɗatti dabareji
goɗɗi.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani
dara wan kabaruji gonɗi ley région ŋaji men ɗi en puɗɗiran Kuthiala. Gendarme en Kuthiala nangui janguinowo goto cikkitaɗo ana gollide e jaddinkoɓe. E wi yimɓe toon ko woni golle makko dartude sukaɓe fa naata jaddinkaku. Gendarme ɓeɓe ana gondi e wadde horongoji fa dara ɓe o gollidata e ko heeɓa nanede ko sakiti o waddama Bamako. To Tumbudu to baafe moƴƴintina baafe miside yeeyie moƴƴintinama fa gattitama beeta ko ɗiɗi lewru juillet 2012 woni ko jaddinkoɓe bonnunoɗe. Yontere humbritingol muɗum hawrintini laamunkoɓe hooreɓe diina faabiɓe jawdi kañe yimɓe Tumbudu duwa wujudi gaɗama fa jaam warta ley leydi men ndi. En gardan kitta kasara waɗi dow lawol kita yontere ƴaɓɓina nde fa yimɓe ɗiɗon keddi hen jeegom barmi. Laamunkoɓe laawi kolli wiide donnugol ƴaɓɓitingol woni sababu kasara o. Yimɓe ɓene kolli wiide sababu mum ana heewi yoga saabi rafi andal e sariyaji lawol. Yoga holli wiide saabi ɓamgol doroguji. En jaran yoroso batu wartirgo jande silabere waɗi beete hannden yoroso fa sukaɓe ekkintine jande wuro wurde e binde. Yettinoɓe kabaruji hooreɓe lekkoliji kañe laamunkoɓe fuu kawri hen. Ewi hoorejo kappu yoroso o ɗi golleji puɗɗete se jande ɓantama. To Sigaso to landidal woteji communal ŋaji kañe régional ŋaji fuɗɗama. Temedde hooreɓe commune ŋaji parti ŋaji hooreɓe daraniɓe woteji commune ŋaji capanɗe nayyi e tati fuu puɗɗi golleji muɗum beeta ko o. Fanda kawrital ngal fa ɓe pammina yimɓeɓe sariyaji wote kañe fa darano golleji woteji ngaroji ɗi. Ɗo kadduɗe kabaruji hannden ka kedde heɗade yewtere nde ana yeeso. Wassalam.